happened. I'm on your side. Tell me what you like. Nikutimu yo kwendi koka. I'm team love, love, love. Nimechi love, love, love. Baby, nesiga. Ni no true love. I'm only one. Call away. Siri kuleka, wake up. Wake up. Siri kuleka, wake up. Baby. Siri kuleka, wake up. Wake up. Nikulu ombolo wa mkwani. Baby so so tuna. So so tuna. Havalala natana kogwa. Baby kwansi nila. Kwansi nila. Kwa manize wensula. Kwa manize resilia. Kwa manize. Kwa manize. Siri kuleka weka. Weka. Siri kuleka weka. Baby. Siri kuleka weka. Weka. Siri kuleka weka. Baby. I'm on your side. Wake up.